Fete l'encolo, mololo, 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 yes, yes, oh, yeah. Affaibli, nabasouti ya mokilo, yo, combattu. Ya oubundela, ya oubundela, nga. Maluka bakoti sanga ma belle, tu as confondu mes oppresseurs. Bola mounde yo, elle qui est belle, et bon moi l'ima, le baba mouna, nanga. Ya wena zongi, c'est la yonini, olo matando mingi. Yaya nazungi sila yonini Kolo, kolo Kimya, kimya, kimya Kolo yazu wabeza kwa kimya Kimya, kimya, kimya Nebeti mololo, wololo, wololo, wololo Kimya, wololo, 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 wololo Abeza kwa kimya Neba mwa kife Na makasi na ngate Ezaba kisi temengolu Lui qui a tout fait Balouga bako se langa makambo Tu y as confondu mes oppresseurs Bola mouna yo e boni gaganga Bongo lima lo babangu nanangai Ya wena zungi se la yo nini